jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare noga e jetti lewru juin jeena yembe sokki dossier jotamani miɗen tawali maison de la presse ɗo Bamako ɗo jettinono ɗo kabaruji ɗi yumoro way golo kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggi jamɗe to sikirabon compétitif wiide hono kadiaɗo natude fedde fema futtude fa laamo nde ɗo walde humninde kabaru fiide ballon le leydi meɗen mbi fan ha joƴƴinde toon kayitaji muɗum ɓe kollitiwiɗo wottiɗi ɗen kani wadde le noga e jeena lewru juin lewru août waroru ndu wattu jettoɓo fedde G5 sa hende ɗum fuɗɗi keñen ɗo Bamako ɗo wattu joni yoga e haalaji ɗi fa ne jowi tiɗallaji koni le leyɗi eleɗe min jiltini microji amen ɗi min jottini hono rewɓele ɓe goori ñalawma hande ɗum no drama kabaru féminisme ɓeɗo rewɓele kollitiɗi yo haqqeji muɗen dartata yoga e worɓele ɓe ka kollitiɗi rewɓele ɓe koɓe dartata ñalawma hande o koyno ƴaɓɓiti sanne ɗi wonnono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kajaɗo laamade fedde nde noddirta fema fouta le leydi meɗen ndi fuu ɓe mbi ana wawi juɗɗinde kayitaji muɗum woteji ɗi ana kani wadde le nogay e jeenayyi lewru août waroru ndu ɗum woni faa ɓeyalon tiɗallaji ley ballon leydi mali ndi hani heɓinirede jogola ko fuɗɗi ile hitande 2015 fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Dikko.
Fedde konor nde waɗi noddago fewde kala jiɗɗo latade ardo fema fouta ñande aralbare noga e jeegon lewru juin ndu ɗum waɗi caggal jonte ɗiɗi koɓe gaɗi batu mawɗo koɓe jaɓani tongan de kese fema fouta ko sarɗi joƴingol talki muɗum fa laato ardo yo ñande alkamisare noga e jeena lewru juin 2019 leygoɗo noddago fema fouta mali ana wondi e yaltude tiɗalla godu ka ila duuɓi nayyi kutteji tiɗalla ka laatima sababu feccude darani ɓe ballon mali nde ɗiɗi fawarde e darnugol championnat leydi men joƴingol oɗo comité exécutif fabarto du selugol golle konor mo manda muɗum tiloto ñande capantati e goo lewru août yo sappo lewru janvier 2018 joƴinano le yamirore fifa fa heɓana tiɗalla kaɗo jogola konor heɗintinanoma nde tati
kajaɗo laamade nde ɗo fedde furduɓe kollitiwide yo wajib tan sina daña ko rewi haqqeji ɗiɗo sariyaji le majjum du sina jaña yimɓele fiyoɓe ballon na gomɓe le pelle kumniɓe kabaru fiyugol ballon daña paabiɓe ɗum ɗo e noga e jeena lewru juillet waroru ndu keɗemo kanko noddirteɗo Mouhamed Soumaré o yo andaɗo kabaru ballon sanne komo sifi dow hen
pelle tati gonɗe e fema futtuɗe liggue e baale haro calɗi kawruɗe e batu mawɗo o fuu noddirteɓe wonɓe ley hen kana ɗe gueɗa fuu kiɓɓa e maɗa tawe du le duuɓi sappo cekkitiɗi ɗi du aɗa dari ɗo mawne le ballon mali ko laatoto ɗo e nden noon mono fuu tekkinankumol tenude heedanoɓe ɗum duttali ñande wotte nde ka wala fuu ko wawi haalede hen yo yiyete tan ñande muɗum ñande mum ona o dartowo ana wawi heɓude heyɓe heedanoɓe ɗum na salanade ɗum wala fo ko wawi haalede hen so tiɗalaka heddima e wonde tan ballon mali yaran caggal so ana walla fuɗɗitinde piiɗe ballon wala fo ko ɓuuri ɗum ko ɓuuri fo horsuden hande yo wartude le piirɗe ballon ɗe
fiigol ballon le leydi égypte tan 2019 ñalawma hannden o mali ardiɗo le guɓal ɗum woni ngal ɓe goni e muɗo guɓal noddirtegal guɓal egal ɓe piidan e leydi tunisie ndi wakkati so sappo enayi yamde ƴaɓɓirima silimmaji capantati so jaga buule mali ɗe keeɓi gagni tan an hollita wiɗe ɓe ƴaɓɓikiyade 8ème de final yo oɗon wattu fuu kanko joueur pio mali o ekkitino guɓal ngal jaati ribbimo kanko noddirteɗo am adama ñan o hollitama wiyeede joni woni thile tati omo dara fo immini ton basiji basima ɗo cekkitiɗo o du ɗum noon laamiɗo jaga buule mali ɗe kanko noddirten Abdoulaye Diaby kañe makko kañel ngol ko gortinirle oɗo nokku so ekkintino guɓal mali ngal mo noddirte Mouhamed Maga Suba holliti wiɗo o yoppo nokku o sikira fa keɓon kabaruji kowoni le leydi mali ndi fo kañe heejo studio tamani oɗo mbawi gabbudde whatsapp mbinɗo studio tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mere e goho capanɗe joyyi e jetti mere e goho hollitinde wiide fedde nde ɓe noddirta conseil supérieur de la diaspora malienne ɓe mbi ñalawma hannde o honno mali koɓɓe gori le leydi murtan ndi iɗum wembiɓe sanne saabi de ko heewi mali koɓɓe ɓe mbi torraji gaɗama fewde e muɗum le oɗon nokku ɓe gaɗi noddago fewde e laamu koɓe gomɓe le leydi murtan ndi tinno mbawa ɓerɗe muɗum cala e ɓeɗo malinkoɓe keɗemo kanko noddirteɗo Mouhamed Sirif Haydara o kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mamadou Samasekou
do kuliti wiide sakiraɓe am ɓe na gonno hakkude yimɓe le majotoɓe minenne min jeeya fewi sababu ko ɓilata ɓeɗo e ɗiɗo majaji ɗi saabu ɓe gaɗa dottoɓe laamu ɓe gaɗa gotoɓe keƴaɗo laamu gonɗo nokshorti kañe horejo fedde ɓiɓɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe gaɗi batu keñen min dardi kala malinkoɓe gonɓe tumɓe yo udda butikaji mum en fay goto e mabɓe pati yalta golloyde hannde bange goɗɗo ɗum min keeɓi dellaji kultoji wiide polisaɓe leydi mortanɓe na jeeha fayi nder galleji ɓiɓɓe leydi malinkoɓe nanguyde ɓe ndenno min kulti wiide ana han ɗum motta mi anda fof ko ɗum saabi mi jogoro ɗum sakiraɓe amen ɓe ene mila wiide ley ko watta ko kanko ambassadeur o waɗan imadiraji yalla kala nanggaɓe ɓe na juppite
batu jettoɓo fedde G5 sahel nde ɗum fuɗɗi keñeɗɗo boma ko ɗo le majjun yoga e haalaji ɗi fuu ana jowi hono bonandaji ko wondi e waɗude le leyɗele ɗe wattu joni on le majjun duɗɗati garan yaltinede hen ɗati kesi ɓe ƴewto yalanoɓe kane fewtirde ɗiɗo tiɗallaji keɗemo kanko noddirten Abdoulaye Coulibaly yo kanko laami e tamasor le leydi Mali ndi komo sifi dow hen
quels sont les acquis
hoɗum fuu heɓa hoɗum woni ko heɓali latade le hitande hurde nde hoɗum hani waylitede le dabare haɓugol e golleji torra war hooreji coppuɗi keeri trafic koko heɓa fuu fawarde du e wadde hakkude hodduɓe ko sakiti ko hoolare ana wondi e ƴiwde hakkude hodduɓe ko ɓooyi ko ɓuuri duuɓi temeɗe na ujunaji ko saabi ɗum fuu hannden le taykitade fuu tan hakkillaji ceeɓanan le ko gonɗen e muɗum ko min kollitan wallaɓe fa dabareji kesi daɗɗe bawɗi naɓude en yeeso famin mbawa notade kasindine ndenago yimɓe du ana hen komin donti hannden yo dokkidiral hakkillaji fawarde e battal lugade
d'information de renseignement
wakkati joni o ko heewi rewɓe ele hono janggoɓe kañe ko nandi e muɗum fano gonde wadde do hen immadaraji kabaru no haqqeji rewɓe worri koɓe noddiri féminisme le majjum worɓe ele woɓɓe do kollitiɗe sa ƴeewi ñalawma hande rewɓe ele ɓe koɓe dartata koye ɗum jaɓɓiti sanne ɗum yadata e fina tawa le leydi meɗen ndido fa keɓen famtade keɓɗen Mamadou Sama Sow koye Ousmane Dikko
a wi tan en samake blogueuse debbo laatade debbo yo ɗum belkoha ko jaati heedi rewɓe hollitinde hakkillaji mum en fawarde e gollidinde e worɓe keɗana ko sifi
e hakkilo am min kay laatade debbo yo gondal lobbal hakkude gorko e debbo yalla mo nawattan hakkilo bandu sato so kaala muɗum nawa yogano mila wiide yo rewɓe yuɗuɓe sanne marde worɓe en ma dum tiɓɓe hoore
ko heewi e worɓe ɓemin kaldi ka yo ngo hakkilo jogi anna walla kamɓe rewɓe wonduɓe guidade satu fuu ɓe fawarde woɓɓe fuu martande kumpa ngoɗo hakkilo yadata eko wonda hannde ko keɗoɗen na
faamu mum keeɓi banggal kulentereji ewoji caggal leydi warde gamel nga na hulita laata debbo yo wajum mbiide yo hakkeji muɗum huncene hoore hewti sato ɗum yarata feewi e tawangal meɗen ndenno latare debbo bongal muɗum latto hono farati mawɗo
heedi joom e haala fina tawaɗo meɗen noon hakkilanta ko latade debbo e hoore tan ka wona ko boni ka ɓamde fa hollita debbo e gorko fuu yo gotun ɗum ana wawi bonnitinde gondal e dardi gueɗe ɗiɗi ɗe fu tinno pamra ballodira yalla galleji men ana beela wonde keɗoɗen na
debbo no taƴiro wiide joom galle muɗum na jaɓani jagumo o wondi maɗum debbo fonctionnaire na hinni golle muɗum e dow yamrore guru so ni gorko o andana keɓal gendu maɗum fay hunde imadaraji ɗi o watta ɗum kay yarita fe e newsu meɗen ka so tawi gorko wonko andani imadaraji makko na taƴiro ɗum ɗum latto faaba e ley galle o mi yeeya fe ko hatta debbo hinade golle mo o yiiɗi wadde
heydi on jettoɓe yogaɓe hakkude debbo e gorko noon ɗum wona kirodiral e micintina debbo yo e gorko ƴuwi ka wona fa ɓurtinkino gorko na fa gorko du nirka ɗum yo banggere muɗum itta fa poral waɗa yo tomante du kanɗo renede e yiɗede fuu
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ñeƴƴi e loɗɗini hen ley kereduji to en puɗɗira sigasoɗoɓe kollitiɗo suuduto gouverneur o gollotto wattu joni eɓe gondi e rentade ɓe gaɗi toon ko noddirte check point ngaji ɗi ɗum wona tuufeje moƴƴe ɓe palata toon fa ɓe cakko hono kala ko ƴaɓɓoto fo neɗɗo fo nato toon dow hollita mbiyeɗe wajiɓe sina tawre kayital muɗum ɓe gardan faɗo an sogoɗo ko yata yimɓele capanɗe jeyomo e jeyomo golliroɓe juuɗe wonɓe toon kañum gondi e famminen toon le balɗe sappo e joyi koni fana muɗum fa ɓewto yalano ɓe kani ɓeydir toon keɓe muɗum en gaɓɓo oɗo golle yo fedde wonde li leydi mani humminide kabaru yimɓele golliroɓe juuɗe dow tugorgal leydi Allemagne ɗuɗuɗe gardan ɗo masino ɗo fedde humminide kabaru laamu koɓe wonɓe ton hono humminiɓe haɓɓude kuɗɗe bonɗe ko nandi e muɗum holitawede wattu jone ɗum gondi e sumde toon boɗɗele fa yetto kuɗɗe ɗe datti yimmuɗen wati koɓe cummi toon du wiyama iɗum war e million goto sefa so jawdi ndi ƴewama wattu jone ɓe mbiɓe garam ɓe jowtu ɓe jokkito ɗum ley cercle masino o fo yalla ɓe ndena toon cellal jamare nde sekiraɓe ɗo katten beytande dow kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu